Sura tabasamu lako, utani wa mimwe zako, nayapenda macho yako. I love you, I love you. Nitamwambia mama yako, umeishika yangu roho, sijiwezi mimwe zako. I love you, I love you. Nikusifie wewe unajua mapenzi, tumedua hadu bariki mwenyezi, vishawishi tuvishi neo my baby girl. Wapo wanusema eti kwamba sikuwezi, penzi letu walifiki hata mwezi, vishawishi tuvishi neo my baby girl. Mina yeye hata msipo sema, twapendezana oye, twapendezana. Mina yeye hata mkitu sema, hatutuachana oye, hatutuachana. Hivi ni nene na mzidi baby wangu, nani mzuri kumzidi baby wangu, nani mzuri na mzidi baby wangu, wajitokeze. Nana na tabia nzuri kama baby wangu, nana na shepu nzuri kama baby wangu, hivi ni nana na mzidi baby wangu, wajitokeze.
Nikiwa naye na enjoy kama niko paradise, najiona kama peponi, kama peponi. Nikiwa naye naona raha, dunia nimemaliza, najiona kama peponi, peponi. Anzia na sauti yake, kisha uje body yake, ukinigusa mwili wake ananimaliza. Ukianzia rangi yake, nazipenda paka zake lipsi, Mola kanipa kama gifti, asani chitu luki vipi. Hivi ni nani anayemzidi baby wangu, nani mzuri kumzidi baby wangu, hivi ni nani anayemzidi baby wangu, wajitokeze. Mina yeye hata msipo sema, twapendezana, twapendezana. Mina yeye hata mkitu sema, hatutachana, sisi hatutachana. Minadia